nkano banafe parliament eisiza ebago eriyo busubuze nga mulino bagenda kukiriza government okwongera omusolo ku ngoye enkadde ogwa bitundu asatu ku buli kikumi okutandika n'embalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Sentebe owakakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku byensimbi Amos Kankunda bw'abadde yanja alipoota mu kakiiko ku bbago lino agambye nti omusolo guno nti gutekesa mu nkola ekiragiro eky'amawanga agali mu mukago gw'obuvanjuba bwa Africa ekyayisibwa mu mwaka ogwa 2016 nga kiwera okuyingiza amawanga gano engoye enkadde. Amos Kankunda ategeezezza nti omusolo guno gwakuyambako okutaasa obutonde bw'ensi nga wano mbaka Abudadiri West Nathan Nandala Mafari omusolo wagwagiridde nga agamba nikibadde kyetaagisa n'okugongeza okutuuka ku bitundu kikumi ku buli kikumi. Wabula mbaka wa Kira Municipality Ibrahim Ssemujunganda awakanyiza omusolo guno nga yesigama kwa lipoota ekitongole ekivunaanyizibwa ku muwendo gw'ebintu n'abantu eyalaga nti Bannayuganda omuwendo oguweza ebitundu asatu mu kimu ku buli kikumi tebalina kyakwambala.
If you look at the report of National Bureau of Statistics, the 2024 report, 31% of Ugandans don't have two sets of clothing, 31%. In Karamoja, it is 62%.
Wabula minisitule w'ebyensimbi Henry Musasizi asabye ababaka okuwagira enteekateeka eno nti kubanga egenda kutumbula n'engoye ezikolebwa wano ateekendeze ne ku mutindo gwa wansi ogw'engoye ezireetebwa wano.
The measure is intended to address environmental concerns associated with importation of second-hand clothing, much of which quickly becomes waste and contributes to landfill pressure and pollution. By increasing the cost of these imports, the levy is expected to reduce the volume of raw quality clothing entering the country and promote more sustainable.